all. OMG lifestyle, kinda be no hustler. We're moving like a never stop. Qua my neighbor first star. I bet my rappers four star. Tano say good all stars. Who you live with your verse, ka shenge shenge four star. Saving it for rooftop. The John told your mastermind. Petty man in Rasta man. Sip on lip of man. Switch it back in killer lane. Switch up baba water guan. No lo lo temi mi mars. Kwa mi yongi sita man. Kiwa lani chata. Miko cheni chata. Na kino kisha mpaka. Kina nuki ya msata. Na washe pata pata. Hata wakizima data. Na nikenda tabata. Hii nyimbo neliaga bata. Yei kuwa frosta. Always uko slow slow. Kama nusingizi. Kuwa po wafo fofo. Unashindia mapombe. Mwezangu we maploso. Sula nzuri chapozi. Nenga mafioso. Ikini here we go again. Lion lion solo thing. Kimbe zambishi boa tank. Fans want more thing. Kiki kiki no thanks. Piki piki no bends. Killer verse new wins. Watch I'm seeking those shins. Hey yo, lay low. I'm brain like I'm pencil. Nchana mpaka kesho. Watch unless you say so. Tell you about the main song. Leze chaga fed songs. Leje chana great tone. Na ukazema gay tone. Wewe kushindana na mimi awezi. Wewe unachana kiwaki. Mina chano nyamwezi. Mimi natokia uswazi. La utasema ni wambezi. Minu utachopeo ushalo maisha na soma penzi. Yeah, zamani mlikuaga wabaya. Where you rappers at? Squeeze alone ya ndo mtumbaya. Don't represent. Kukuta nyumba ya mchungaji. Changa moto zenji. Ukiona nikonduki ujue nsheka vitu vingi. Bitches.